6 to a Roger. Soja. Wabula mwana kweze nkulabye onyumira obugoye kale wesimye kwe wabula olina biti ofanana bulungi bebe olina priti kirabika wamira mpeke kokulabika obulungi bebe kwabya mene sekwe kwenkana kasito kitegede kyengamba kyengamba I'm